GM Records.
Suma. Lazima kuhogia. Lazima kuhogia.
Hogia, hogia, hogia kama hosha. Hogia, hogia, hogia kama hosha. Hogia, hogia, hogia kama hosha. Hogia, 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 hogia kama hosha. Hogia, hogia, hogia kama hosha. Hogia, hogia, hogia kama hosha. Hogia, hogia, hogia. Angalia sasa, mi ndo the teacher. Mbia kwa darasa ni kufunze na vopaswa. Shika chaki juni haki, umati, kicho cha samaki. Nini itabaki, hakuna kusle kichap chap kafarasi. Mwendo ni wakasi karisasi, kajo utapata, utapata wenzangu. Weze hata ongeza data za kunata. Usizembe kama kobo sitembe. Kakinyonga kama kifo kujinyonga. Bwana we, nguwe macho tumia ulicho nacho. Pesi pesi kakures, toku kwa matres. Wakati ni sasa, hasa, kaza buti kaza. Laza, machungu kilio, ongeza mafanikio. Mwendo ni wahogia, jadili kamili akili. Uko na uwezo, saa zingine ni mchezo. Inatubidi tuwe hogia, hogia, hogia kama hosha. Hogia, hogia, hogia kama hosha. Hogia, hogia, hogia kama hosha. Hogia, 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 hogia kama hosha. Hogia, hogia, hogia kama hosha. Hogia, hogia, hogia kama hosha. Hogia, hogia. Oya, 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 oya. Mambo mbele mbele, acheni makelele. Erevuka, daraja utavuka. Hakuna kuanguka. Uza kama duka pambazuka. Amusha makalio, fanya tuma jaribio. Mbio mbio kifarasi, usikae kimandazi. Wafuasi wa mimi, ungana na mipa. Para para para, mde takuacha, lishe takuamsha. Gonga gonga ndipo, wate za malipo. Hard work inape, labda anyway. Smack to blanda, toka toko kodanda. Usistika, stika, karibia tu speaker. Kasa uti na skika, hii ni kama otubo. Sijichoche na madumba, dumba. Wakati ni sasa, hasa, kaza buti kaza. Laza, kaza, laza. Hogia, hogia, hogia kama hosha. Hogia, hogia, hogia kama hosha. Hogia, hogia, hogia kama hosha. Hogia, 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 hogia kama hosha. Hogia, hogia, hogia kama hosha. Hogia, hogia, hogia kama hosha. Hogia, hogia, hogia.
Yeah, lazima kuhogia manze. Usikae kimandazi. Lazima kuchapa kazi. Yeah, yeah.